Hapo nyuma nishakutana na wengi, ila wewe umeniweza. Oh my darling, mengi alisemwa, ulishitoka na wengi, masikio ikaziba. Oh my darling, acha moyoni nikuwike, wewe peke uniishi hamu. Acha maneno ya watuke, wapige ngepe, when you baby time. I'm ready to die, for a lover to fight. Oh baby, leo mpaka kesho milele.